gihora kikwizigiye ho mutega amatwi y'amagambo Most of us have that experience.
Ah!
Hallelujah.